ɗo e studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
kiraɓe hiɗiɓe iwde studio tamani ono e jaam bo kadi so riyirten tan kabaruji goɗɗuɗi e ñalawma o war hoore en golli hoyde leydi salit soldati en leydi tchad ɗiɗon e jihadinkoɓe bonɓe nayo woni keddiɓe e ndiɗo condi imminade toon golluɓe ɗum ɓeyde moɓel gonnoɓe yimɓe nayo jeewanan ɗum mbarmi hen kawrital suudu baba dow haggitere laamu nde ene golleji muɗum yeŋi hannde ndenno hunditide ɗum walde nde wana jellama sévi tisan yeŋi talkuru dow mayde cukaloy baddoy e ley addudar ndu kala o gara heɗal ɗum jihadinkoɓe war hoore en ɓe nden no gaɗi hoyde leydi salita hannde sabi ɓe immini toon condi kaɓorɗe bonɗe fa soldasi en leydi tchad ɗiɗi ɗiɗon kañum e sukaɓe suka goto baddo nden no kamɓe ɓe keddima ley hen soldasi mali goto kañum e soldasi loni goto kamɓe ɓe jottinimi oɗo kabaru keɗɗen Oumar Waygalo
jihadinkoɓe ɓe immidiki beete hannde e malfe bonɗe ɓe gaɗi tchaddi en ɓe attaqué ɓe mbari hen militaire e tchaddi en ɗiɗon du kamɓe jihadinkoɓe mbartotoɓe won mayɓe ley maɓɓe du ko haal ɗum won suko goɗɗo kasen du mayɗo ley hen militaire malien gonɓe gawo haali le téléphone fa wakkati ko midi ƴaɓɓi ko fuu anndo wiide yitan immo hakkunde militaire tchaddi en ɓe kañum jihadiste en natoɓe tase litti ɓe noɓe nari tase litti no wiyama ɓe moggitiki hono bangeji ɗiɗi soɓe gaɗi hono tchaddi en ɓe attaqué toon ɗum fori ɓe joƴƴinino ɗum woni mobel cawgel bomboje ngel mobel du ngel fuusi toon ngel waɗi toon barmuɓe caggal muɗum ɗum woni malfe bondeje ɗe ɓe noddita lance rokkete ɗe ɗe wiyaɓe jogui soɓe tira yaade ka wakkati joni ere mbawi wiide iɗum wuuli tase littuto taw hakkunde ministére tchaddi en ɓe kañum jihadinkoɓɓe fa hande andaka heɓe gaɗi o golle tafen
kabaruji ɓe jottina ɗo ɗi cilinaka tafo nden noon hollitama kasen ɗum wiide yimɓe jeɗɗo kañum en woni jihadinkoɓe nayon ɓe gooni keddi ɓe Oumar Waygalo mooɓi hono ko Abdoulaye Coulibaly kanko mo setani e ley ɗiɗo kabaruji fande keɗoɗen kanko Abdoulaye Coulibaly ko haali ko en
yimɓe le mbartotoɓe ɓe gari ɓe puusi ɗon bomboje militaire en tchaddi en ɗiɗon keddi ley hen kañum won soko du keddiɗo ley hen kamɓe mbartotoɓe nayo maɓɓe keddi ley hen mobel maɓɓe du won bonge ley hen
suudu tribunal dental leyɗele aduna neli heƴƴaɓe muɗumen ɗo maliɗo en e ley lewru an footi lewru hannde nden no eɓe gondi e honjade war hoore e bonandaji gaɗuɗe sahal kañum e ɓaleri maliɗo en Burima Kone kanko mo hoorejo dental baale kumaniɗe hunde foof ko wonno hakkeji yimɓe e ley adunaruno en mo kanko mo faccitani ko heewi Souleymane Kensa kañum e Mahamane Almaymoune keɗoɗen Oumar Waygalo
bonandaji gaɗi ley hen fa kewi ɓe mbari yimɓele civil en fa kewi ley hen ɓe torri yogaɓe ɓe caami dow rewɓe du ɓe ɓami sukaɓe fe ɓe duɓi mumen jottaki ɓe gatti ɗumen yaade e solde sagal hay ɗi bonandaji kewɗi foof ɗum minen mi kawrita somin mbiya crime de guerre crime contre l' humanité soɓe joppitima neɗɗo mawɗo ley politique na neɗɗo politique yoppima gaɗɗo bonanda minen min mbiyata fewi hunde miɗa anta dañe nde mi nangguima nde mi nangguima furdu mi naɓete nuygal sari adunaro Allah toon ɗum fo toon jata so jaaboyaɗa bonandaji ko gaɗɗa ko fuu minen nuygal sari adunaro Allah ɗum fo miɗen gondi e asude fa hannden so miɗen asadu wona bonandaji ganɗi saha leydi meɗen ndi tanmi asata de mi asan bonandaji gaɗɗi sahal ɗi bonandaji hono gaɗɗi ɓaleri ndi andaɗi ɗi du mi asoɓe
ɗum
kawrital suudu baba mali dow aggitere laamu ngal ƴeñi e kiki ɗo wakkati 17h ley balɗe tati wonno koɓe golno ɗiɗo golleji ndenno ɓe puɗɗi toon segude laawi puttuɗi yaafinde neldugol jawdi kañi almusaɗɗaji e ley ɗum woni communeŋaji meɗen ɗi wonko Marima Mayga kanko Maria Mayga mo moɓani en keɗe ɗum Oumar Waygalo fa han
joddade fa kaldal e kawral waɗa kañum haggitere laamu ɗum fuɗɗiɗo bamako ɗo ko foti balɗe ɗiɗi hannden ana foti yimɓe temeɗe jeɗɗon ko gari e tatteji mali ɗi fo kamɓe yimɓe temeɗe jeɗɗon ɓe eɓe jaaha ɓe kawra e suudu ɓamoru ko foti yimɓe ujunere ka beete hannde o yimɓe temeɗe jeegon tan jiya toon toɓe ɓamaɗe toon fa kalde ɗe ɗum woni e leygal kawrital fa dabareji keɓe fa tiɗallaji gonɗi sahal leydi meɗen ndi iwa toon fa abada fa mali yirwire no fotiri du ɗum woni sahal kañum ɓaleri ndi fo fa laato yirwere wootere fa haggitere laamu o du waɗirano moƴƴiri yalla fati hono ɗi masibaji gaɗa e mali kasen ɓe gatti ley hen du fa dabareji ƴeewe yalla kamɓe burdaɓe ɓameɓe malfe soɓe gaɗa wakkati fo reɓe lion o yalla ɗum du ana gottani e mali ɗo
gouvernement o heɓali imade kawrital ngal golleji mum tafo himmeji kewɗi ka kollitama toon enen ndenno kanko mo hollitama ɗum no maire bawɗo muɗum ndenno han ko tawe ɗum ka fo imama toon enen kanko Ousmane Diadio Touré mo yewtidi e Oumou Sall kanko mo maire e gundam o keɗoɗen Oumar Waygalo faam
ce qu'on peut retenir
ko e micitito wiide sababu ko wadi gal kawrutel fa haggitere laamu wada mi weltiki do mudo sanne sabi laamu an hani wadde haggitere laamu de micitede wiide du won kulleji anto di kibbayno le hen fe sabi kam laamu be kan yepitinde do woni yimbe le civil mbe ando wiide neddo fu biira do jogi hakke le leedi ndi kanyun du an hani ko tawe won ko gollata le mayri eden jogi do tidalaji le kebe sanne eden jogi hakkilantaku no ngadirten ka en gala ko ngadirten ko dum non joni sa babi misale re andi do puddirten kay anda fu no jottinirten mi komi kadale hen ndiya hebe kurangaaji hebe ecole ji dum moddine nokkuidi fu kanye ciudi dogotore en dum moddine do yimbe chawrete
ceci pour pouvoir rendre viable
hore be dental bale yone arabe mani murtuno be nan gondi e jidal mune waga dugu la morde Burkina le jidal mabbe gal e be kani darde hundu fu ko wonno be konjo hundu fu ko lato joka e fanda golle yibe kani fiwtude dum yalla be keba haldude ngota arabe be kani be jarraki dum won hunu kawtal dum tamina gal do bam ko do en so tawiti gal arke toure kanko mo landondiri e goto e hore be na kedo demmo
ayo mi ko waddi mina waga dugu renio MAA o ko waga dugu o fa itta inde ko yahan o wattan commission goto kambe e mouvement fu be wattan platform goto be wattan revendication goto be wattan commission goto revendication auto determination tan ko wana konko wana sa tawi inde nana ko lawu hadi katawal goto fu yahay nokku goto fu nanga e malfa ko hadi damu o na wattan engage lamu tan ko inde nanga malfa o ko hadi o sana o wana maye nanga ta hana concertation o concertation o munafiki be tan fai sada na fata inde ko nanga malfa wala ton ko representant mako wala ton inde hana mabbe wala ton
o da ele malina fa hande ono ko banto be hore mon ni
independence inde puri mi sala wande inde fu na ndara auto determination mabbe kambe golla ta nakku mabbe ko mina mi da hala la mu mali o wata refesi ko nanga lawol ko wada ta jam paske lawol ko nanga ta joni o wala lawol jam
walde ne waya jalla musebe cindiren kan yeyni talki mudum kabidi e mayde tugal wi baddoy den e adnar nu en kala be koliti e leydeede cappande jeddi kany e joyde kala de be keji de ka mali yonnogay mo den no Niger woni hore den no hundu fuk wonno be koliti wiide so be ni keji ma ujunere e suka be rimaybe hatta won cappande jeene e jetton be ka fungana wurobe den no fanda o fanda ne yo wawde tabintinde le ujunere fu tawel noga yonta puti mayde le he kene Ousmane Diko
ele mali do sukabe yibe aduna ujunere fu chapane jeno e jetton dalata aduna e odo jabu mali yo nogobe ele aduna e ko sevi children tongi dereji fanda mayde ila chukak gol tongugol indirangol wonkiji kultanaadi yodum e jo dabara fa mayde sukado sela kubowo leede chapane jeedi e joyi tinitide le mum ele dubi sapo didi dabbididi ko nayi e mayde chukak ayti la papouasie nouvelle guinée kany e guinée équatoriale ndasi dan noga berdende mali darnande an holla mali an hani waltinde balal ele dabare habade e odo angara ele ko sevi children holiti an hani ko jawdi wade ele dabare fasukabe be kebay dubi joyi ngura sabe nde woni ko be ganyato fasanne e odo angara an hani ko ngura makko kaybe e dabare celludo du nange fu etawede yude 2006 nde ujunere fu temedere chapane jena e go keddato fawade 2012 nde ujunere fu chapane jena jeton keddato mosala hebama ele dubi ngaroji di ONG an ngati fa teki ujina sukafu noga tan woni ko keddato hen
nokure dogotorore Gabriel Touré hono do barmube kany e nyobe tampube nangete tafon do en famdiri no on noko len do lenete do en nyenu nyalomo fu cappande jeddo woni ko mbawi lenede to en kulitama wide dogotoron noga yo puti tawede to ka hande didon tan woni to won jabotobe to nyobe kany e tampube kala den holditama di himmeji mawdi kaaki gollirdum ba ana bangal mabbe dum du hono bangal fofam yimbe tampube ngarde to be dum be kuliti e lei hono dido himmeji den to en jamaa ana warato ana wadde to barmube kanyi tampube nyobe kalfa ana hiwi